ulele kweyami incabango ekuseni emini nantambama angithi uthando lusha lento izodlula akunamehluko usiba libhala luyiphothula incwadi kodwa angeke likusho ngaphakathi wena isihluthulele singivulele emnyango akunamehluko manenze ngiyabuza thungenzeni na wena yababazeka spam imbeyisu lezansi Exakho ya gage, mhlayihlukana nawo but imphethe nesandleni imphethe wena umphethe kahle angikukhumbule thuka ngipholisa amanzi abanayo angikukhumbule wena awunamehluko angikukhumbule thuka ngipholisa amanzi abanayo angikukhumbule wena awunamehluko
Kantungenzani wena Senhlala ngoma no manele kuwe Ungenzani wena Senhlala ngoma no manele kuwe
Ngoba noma sengizithole bumnyameni inhliziyo Melizithombe zakho kwangqondo Ijulise konke ngithambe ngikhohlwe nezayizolo Wena ungenza ngivume njalo Namagama acaba amathambo obuthopho Ngivume ngazwanga nento Kanti bengiqaphe ngelokhozi Kwase kuba wena ohlwitha inhliziyo yami ngokuphazima kweso Kuzwakala kulicala Ukuthanda umuntu uzulangazelele nezici zakhe ezisobala Kepha mina ngithanda wena nendlela owenza ngayo indlela obhimba ngayo mawuzama ukunyakazela ukuthanda so,